Satani sawa bosilege na ri batla go bua
se khubu ka netse mora na tso mahuga ditshaba
arimoke
Yeah.
amen, amen.